Yeah, boy. Yo, Maps.
Come from the candelam.
Downloaded from ilovezenmusic.com.
Bamani funsa wa yama kukondori bechuma.
Just turn it up a little.
Eh, pe una bezela gelo yuna chinja. Samani sunga keles. Ah, kumutima ali permanente. Bamani funsa wa yama kukondori bechuma. Pe una pezela kelo yuna chinja. Zamani zunga kealezi. Oh, umutima ali permanent. Nga wacha kali mbush, mbush. Ino sani ush, ush. Nikali nilo tande kupa. Oh, na na na, oh na na na. Nga wacha kali mbush. Ino sani ush.
Ananifaka muka poto, nizaka choki. Benzo dao dalika wa shokwe. Tonzi muka zuba nolomvula iloki. They can say what they want, baby, no gay. She got me saying sorry, no losi na lakwe. Malaika mwa black unga yake. The only woman when mele la mati. Follow me, bena tiaka utiaki. Ama ntritia follow kingi pa munzi. Mukazi we ama wishing atika nkale mush. Ni dream come true, musaka ni ush. She a strong girl, mukati na kunzi. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana, but tima is over. Since I kakuza po, it's over. Happiness yanga ndio ikosa.
Mama ni funsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela kelo yuna chinja. Zamani zunga kealezi. Umutima ali permanent. Nga wacha kali mbush, mbush. Ino sani ush, ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na. Nga wacha kali mbush. Ino sani ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
She drinks while I drink, eats while I eat. Ka low budget, checking up a receipt. Natural beauty na katupi karinit. Combination ya rumanda na meat. I never leave the house, na nidi na cave. Ningala cheni kumgila makeve. I give her everything she deserves. Respect, love, attention in itself. Sininga funde na wina, God forbid. Ninga nkale yenseni, daba ndiwe heartbeat. Humani support, amu fonse ni machit. I can never cheat. I'ma fight for you, I'm your soldier. Tima yambana, but tima is over. Since I kakuza po, it's over. Happiness yanga ndio ikuza.
Bama ni funsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela kelo yuna chinja. Sama nisunga kelezi. Kumutima ali permanente. Bama ni funsa wa hiyama kukondoli bechuma. Pe una pezela kelo yuna chinja. Zamani zunga kealezi. Umutima ali permanent. Nga wacha kali mbush, mbush. Ino sani ush, ush. Nikali nilo tande kupa. Oh na na na, oh na na na.
Banona chungu. Yo Maps. Charlie Young.
Downloaded
Standard Man.
Music.com.
Niko G. Mr. Frankie Pamungu.
Turn Up Music Africa.